Kwanza nashusha sidiria, inaingia kisha unaanza kulia. Unashindwa kuvumilia. Inaitwa bombadia.
Wanasema umenibwaga.
Moja,
wanasema sina swaga.
Mbili,
wanasema sina mana. Mikuwa na weti niliyakanyaga. Baby, let me take you to a place where you never had a taste. Give me better than your ex, like you never get a next. And push you to a phase where you're gonna like the pace. And I'm never gonna stop till you tell me I'm in miss.
Wakisema sikupendi, unajua nakupenda. You know I'm crazy about you, nesarenda. Usisikize ya watu, twende chemba.
Wakisema usijali, mbona shega.
Sema unataka je.
Nataka love, nataka penzi la kweli sitakitabu. Your kind of love, it's kind of cold sometimes. Na kuna kabu.
Si unajua sishikiki, siambili. Najua kwenye mapenzi samini. Kiki tunaweza ishi bila kiki. Na kila siku ni mikiki, mikiki.
Si unajua sishikiki, siambiliki. Najua kwenye mapenzi samini. Kiki tunaweza ishi bila kiki. Na kila siku ni mikiki, mikiki.
Yeah. Shamba wanajifanya na tujua jua. Wanataka tuwe na penzi la kusuasua. Wasichojua si wenzao kila tuwa dua. Na hivi unachana we utaniua.
Sitaki ni kupende alafu kajua. Ukaniona bwege ukanizingua. Wanaume ni wasenge mnajijua. Sijui hata imekuweje utaniua.
Wanasema umenibwaga.
Moja,
wanasema sina swaga.
Mbili,
wanasema sina mana. Mikuwa na we eti niliyakanyaga. Unajua si shikiki, si ambili. Najua kwenye mapenzi samini. Kipi tunaweza ishi bila kiki. Na kila siku ni mikiki, mikiki.
Unajua si shikiki, si ambiliki. Najua kwenye mapenzi samini. Kipi tunaweza ishi bila kiki. Na kila siku ni mikiki, mikiki.
I can do the magic when you call me my chick. Do it on the flow, baby, we don't need a mattress. He said I'm the baddest, never been a side chick.
Hey, baby, carry me away. Sema unataka, yeah. Awe unanona, yeah. Si unajua sishikiki, si ambili. Najua kwenye mapenzi samini. Kipi tunaweza ishi bila kiki. Na kila siku ni mikiki, mikiki.
Si unajua sishikiki,